Kabaka ateri mukuru ngamba mwe bayimbi benyini yabawula mwe biti bisatu ne mubutekubira eriya bayimbi benyini uno nayimba nofuna essanyu babyayimba biva kuntono ate nabitukkiriza nolaba yayimbisa essanyu nakusesa wadde byannaku wadde byayimbye empawo makulu naye nga bambyanyumisa kusaba tulimba bennyini tyayimba so ddala akuga nakula kisente yakula yagala nejjulize kati emuyimbi kwata ku ttama wadde ogwa mu biti ebyo bisatu olwaleero mulimu mukulu sigenda kweyimbya edi wowulira nti kunumbula oyanguwako n'olya mu ttama n'omboggolera nti kati owula yogera ebyakutumwa wannondo wamu mu maziga ngatukabira ono kasozi n'oyogera nnyo nti nkutumye nange saagaana naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo bibi nyetegese nange kukola ninze nte yange webeera teriiwo mu mpeke gyewole sisaaga mukulu olufundikira nsalawulago njiryeko naawaati n'ebirivaamu nga nyimise teweekweka tubigabane kuba ndi wa kuyimba binene kumbi kwefungulako kakati tukabe ku bayimbi abafa ne baziikibwa tugambe mu nkola njiyise ekyama abamu babikwako ku mpewo abalala mpaawo yabika lwa nsonga tuyimba mbivuga manyise wa bwani kati n'ekyo kize ku bbali atodde ku bayimbi b'ennyini kwatulemu kuziika yogera ne gyewaziika wa kigambo kinaabanga kikulu kuba okufa towaawo magezi ensonga eyo twagigabana buliya gwa mu nsi bw'ofa ne bazzaako kubika n'okukirira eddongo mu nnaku waddo ziikiddwa mbulangiti teri muziika avaayo okuziika tekumala na lunaku kuba kwa munana abalala kkumi okeerewa mutebakusasuza yuwayo bw'oti akataka ekintu kino kikuba ensonyi zitukwata lumundange kennyini tetweziika nsinze mu kkona mpakanyaga ogwotema lwa nsonga twabulwa enkola munansonyi wa siri mukumi naye abayimbi tuli bagezi mimbimu naye ekyo nnyooma layo naawe nkoze lukiga mukaabya nankola eri ebusoga baziraala gakomba kakati fuleedi kyakweri nga muwaye ekiro olumutema wetuddira mu wiikisi bbiri sontusanga twekuba ssole kuba tetwaziika njagala nsimbe kuli ku luno bisimbuka tutuuse ku nkola njagenda mbalaga enzira tewenzisiimuula katendi nefire mutebinampa mayanja mu ntebe baligidde ku ludde nenaakubulwa walumbe yeetikka abaabaziikako nga lubatu paawo yali azzeeyo kulaba buli njole gye twaginyugunya yayo gye byaggwera n'abamutte baafuna mbikwa tutegeera tukomye okukola twerimbira ki ekyobumanyifu nga tufaana otobikwa abantu abagezi abaabulwa ensawo wadde kifo nti weewo we tuba tuli mu mpala nantondona ntale kitatuyamba namu abasawo abaganda balabe bali mu jjubi ly'amasabo nkumi beekutte wamufu abasomesa obutulo bwatubula abaamu n'enzijanjaba ebula n'atandifudde naafe obunaku tetukwataganye tuli biwaku buli omu waali omu tunaafa tutya ebitunyumira janga kufanga mamese Efimbie ya nyaji kumila veya tangazi Zingamba tunonyama kubu Chikute kwani kwani kakati Fawachari wawachara batupe mkwesima Ulichuwela ofe wanafu Netwe kubagiza uliorucha Tuyimbira chitoje kumkoko kubo kuyimba kubi Mubula mtu itamuhurumi Tufanga mikuya Tufungize kolero kumbali Tulino kwekemba Teri yocha kukula shinene Kwekunganya choka kakati Tufuko mugenda kulaba ensi wetu yangu ira Kulia fute banjoli kare Sana tukirize girinje tufasie tusani de Nenzi katewa makuru Sama nyagaba imbi marini Tuyie wengiri yengoli na nyokufa kwa fe Tufuneta katirija kukula Tulie kuline ngata katini Chive chijaba narukova anga wetu ganzi kiwa Tuse wengiri yensavu basute walwala fune kumpeke Kwa bafutazi kwe musanyo kubanga tuwete kika Nomura mbuzari ve Kenya Asange wa malalo isatu Abuze kowe gali nkumari wa mutangazi Ntiaba imbi wafe wafa Tuwasa onga basomesa Kafireli kabulangiti na yetu mwetika Ejintu echo chintu chikulu Chie unyizi bwa uliaraba Batendereza wetuli bagezi kubanga twachikola Nayo okudda mu byannyabo ndabye Ezi tetubala mu magezi Naye muyimbi kiddala embuzi nga tuli bungi nnyo Ebintu ebituvaamu makula Kati ekitubulako nno y'enkola Ntegeeragana okunenengana si buvunaanyizibwa Ekyokulabirako e kasozi Ezawa tweyezezza obusiro Erefaayo n'ekinyumira era teyakukuluma Weebaka emirembe kasozi Kati abalamu ku luno Tulinzaani beffe bennyini teri mulindwa jja Kwezi binuwa Ngeleo kufunu vitate kukwali Tulino kwegata Jagalola vile kuchino Abatembe ibali wanapu Kwegata kwa mbuze mpalu Mula kebulika Agali awa mwenye merumwa Wadama ule chigoja mutima Tugeze zako kwa ule mkola Na yechiru njichi Tutambulira mbwavu natima Chijindwe chikosa peke njini Tufundikira ngatu baba jina kwetu siudi Katinja ukano yo mulabe Tumweko weko tandifena kutu kwa nekwe gatu Muntu mumanyi kufatie kubira Eantu mate hapa chikomo Badinja kukira nyomuta mwe Tio kukira vya tanamba Siyati mwana mtu Jogete kubigambo viviri Kulongo sembera mwetuli Nijinja ukanezi tufuda wanakuse waliwe Tuliokezi tuchinyumirwe Omu imbi wa itakaga Ebyensi imbi tetu yogera zicharuka tizo Wadezi namba konyewezi Na yezi charuka buliolucha Nusigaza vano nyinyusa veyo mubanda vire